waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali dadka doonaya inay dhalashada ka qaataan dalkan australia waa inay heer sare u akhrin karaan qori karaan kuna hadli karaan af ingiliishka haddii dowladda sharciga ay wadato baarlamaanku uu ansixiyo sharcigan ayaa haddii uu dhaqan kalo waxaa go'aanka heerka luqadda noqon doonto gaari doona wasiirka socdaalka laakiin tony burke oo ka tirsan xisbiga laybarka ayaa sheegay in dowladda laga dhadhansaday inay heerka afka ingiliishka gaarsiin doonto i e l t s six oo ah international english language testing system heerkiisa lixaad oo ah imtixaanka luqadeed ee laga qaado dadka doonaya inay wax ka bartaan ama ka shaqaystaan waddamada af ingiriiska looga hadlo tony burke ayaa ka digay in imtixaan noocaasa uu dad badan ku adkaan doono
if you take a six universities start admitting people some of them demand a 5.5
ka soo qaad in laga dhigo heerka lixaad jaamacadaha waxay qaataan dad ku baasay heerka 5.5 oo ka hooseeya heerka lixaad marka heerka ay doonayaan waa mid ka adag kan jaamacadaha marka waxaan goynaynaa heer aad u sarreeya oo qaar badan oo austreeliyaanka halkan ku dhashay aan laga rabin aynasan awoodin inay ku baasaan haddii laga qaadi lahaa tony burke ayaa ka digay intani abuuri karto dabaqad hoose oo dadka soo galootiga oo aan weligood ku baasayn imtixaanka oo noloshooda oo dhan waddankan degenaanshahooda ku dhammaysan doona iyagoo aan muwaadiniin noqon dadka dalbanaya dhalashada austreeliya ee ka yimaada dalalka afka ingiriisku luqadooda koowaad yahay sida united kingdom ireland canada u s iyo new zealand ayaan laga doonayn inay u fariistaan imtixaanka luqadda sharcigan ayaa sidoo kale lagu xaqiijinayaa in qofku dalka deganaansho joogta ku haystay ugu yaraan 4 sano ka hor inta uusan dalban dhalashada wasiirka socdaalka peter dutton ayaa sheegay in dadka muwaadinimada codsanaya laga saxiixi doono bayaan ay ku qoran yihiin qayimka australia
the australian values statement includes an understanding of respect for the freedom and dignity of the individual freedom of religion commitment to the rule of law parliamentary democracy
bayaanka qayimka australia waxaa ka mid ah in qofku fahansan yahay xushmadda xurriyadda iyo sharafta shaqsiga xurriyadda diinta inay qofka ka go'an tahay nidaamka sharciga dalka dimuqraadiyadda waddanka sinaanta ragga iyo haweenka iyo sinaanta fursadaha dadka iyadoo aan loo eegayn jinsiyadda diinta ama halka uu qofku ka soo jeedo iyo weliba luqadda afka ingiliishka inay tahay luqadda waddanka oo ay muhiim u tahay midaynta bulshada australia ra-iisul wasaare malcolm temple ayaa cadaadis ku saaraya laybarku inay taageeraan sharcigan inkastoo ay laybarku shaki ka muujinayaan shuruudaha dhanka luqadda ah
the need to demonstrate integration into the Australian community.
Waxay awoodi kari la'yihiin inay taageeraan baahida loo qabo in dadku muujiyaan inay dhex galeen bulshada Australia. Waxay awoodi kari la'yihiin inay taageeraan shuruudaha ah in qofka ay ka go'naato qayimka Australia oo ay ballan qaadaan inay daacad u yihiin Australia. Laakiin laybarka ayaan weli go'aan ka gaarin qaybaha sharcigan ee ay taageerayaan iyo kuway diidayaan afhayeenka u qaabilsan laybarka arrimaha khasnadda chris bowen ayaa sheegay in sharcigan hadda uun la soo bandhigay oo aysan weli waqti u helin ay ku akhriyaan
immigration minister's been standing at the dispatch box bellowing about labor voting for legislation he hadn't introduced and we had not seen
wasiirka socdaalku wuxuu halkaas la taagan yahay oo ku qaylinayaa codadka laybarka ee sharcigan uusan weliba soo bandhigin oo aynaan arag marka dabcan hadda maadaama nala hor keenay waxaanu haysanaa fursad aan ku eegno sharcigan oo aanu ku marinno nidaamka xisbiga
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali